Elisa,
me while celebrate.
J Cash,
like that.
Naisi ungunga butuli levi. Zes call yon senim fimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyon kani silipomo GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumo kuchate. Na wapwana pa inquiries. Kutiche ya kangena ma salaries. Nishi mwayamba kalefoni panga bizi. Tamwa aliemu. Wane mutenjele. This ye kwa tiche nifuna mutende. Woi nae wati mpaka ni kugwesele. Limomba rudi lobo katu kwensele. Fwele fiatula but the economy is bad eye. Na ulatinebo gai waba gai gai. Tombe la pele kede. Fyo mpile po kwati maelo tayali payday. Madajeo kwati mascara. Jio natumu chepoto kufuala. Elonga ni mpianda lwala. Imitengo na shenelo lwanya. Naifi ubunga butuli levi. Zes call yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyon kani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumo kuchate. Na wapwana pa inquiries. Kutiche ya kangena masalaries. Nishimwa ya mbakale foni faka pizi. Tawa, tawa.
Na yama lai tuku shupa. Ngwe 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 na obike fuku shupa. Wala mbuna taku shupa. Fiobe fionga wambuna taku tumpa. Nisali wala mbiki la busy. So you think your life is easy. Uchiri nefe mofati. Ina mbuna pofati. Kwa tiveli mini disease. Na impose mporto. Ulo tempe miponto.
Inisha kushemo.
Shirishi muti sota waswemo. Shabke shirimpanga lolo piemo.
Mbunga butuli lefi. Zes call yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyon kani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumo kuchate. Na wapwana pa inquiries. Matiche ya kangena masalaries. Nishi mwayamba kalefoni panga bizi. Tamu aliemu.
Holo ya funta don't call on me. Nikose kwa ya funta economy. Ndingechi muticha bula ma branches. Swata mwanswemo nolo kukwa tamotacha. Koze chayuma, drying a kariba. Ungoli hainga volume mpaka limba. Kodi mutziwa, wana mukubwa. Nkani ya guwa kusemu buwana mukuba. Kakelo bago kama dino pusa. Itali na kumozi na vapusa. Maza yanga ni ya fupi ndine penguini. Ina likutana na ngurizo nili chengwini.
Ungunga butuli lefi. Zes call yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyon kani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumo kuchate. Na wapwana pa inquiries. Matiche ya kangena masalaries. Nishimwa ya mbakale foni panga bizi. Tamwa aliemu.
They fucking lie.
Yeah, yeah. King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino njiku, bone kafia muma chapita kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose, hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shiwangene leta kupasila permit. Kigo palas tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chizani kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright picture kumbuyo raso enchoma mumagago. Enchot nilipalevo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potuma bench. Tuanja latiwa ni pwanyela motoka. Those are cars we already drove guys. Vindu vachita evolve. That's why nalileke chivele. She weekend inenja mukuti ya go five. Bazeti ya pakisa comedy. That's why in mankala nilipe comment. Nigwila na zea kalipo gwila po. Wea napita po kukoleji. Ino ni time ya. Plus I'm the fly swapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni ka chainama. Yeah, nalilu alishefia pala COVID 19, whatever you call it. Walonga white nitea solid. Wali slow fuluba mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka Alion.
exclusive from pickwap.com.
Pickwap.com.